Nilishindwa hata kujizuia karibu na wewe nikakupitia haya nguvu nikakutolea tabasamu ukaliachia viungo vyote bili nilegea wale na wewe uliponitikia mambo yote yakasisimka
nimeshakupenda nimekuzimia sijiwezi tena hata kusogea
Meni na vyomia Naomba useme umenipokea Nataka niwe nawe katika dunia Kupenda sana sito kuachia
Ukweli wangu nimesha kuambia Penzi kikohozi dawa naijua
Ukweli wangu nimesha kuambia Penzi kikohozi dawa naijua
Njoni bembeleze Na kumuaminia Ipe raha baby Nimekuzimia
Suye suye wecheza na
Baby boy, I wanna hold you, kiss you, nakutaka taka Come to me, baby boy, yeah Ninakutamani, ninakusudu, niwe wako baby, nipe nipe mambo
Come to me, baby boy, yeah
Sugie, sugie, witches are not me